face to face that you dream.
Say you didn't get it.
Najiona mshenzi sina mana, kushi tena haina mana. Matatizi ameni bana, na undugu ameni kana. Fukara hata sifai kuishi tena. Dunia nayo imenipa mgongo sio nimema. Nisijipe
kidogo, ora usimpe kisogo, yatakupa mwongozo.
Kwetu Meru majengo, nafanya kazi ya mjengo. Maisha sina malengo, hata nikubali. Najiona mshenzi sina mana, kushi tena haina mana. Matatizi ameni bana, na undugu ameni kana. Sura ndivyo wana daidai. Mbona haya yote kwangu, hata mengine kusema.
Nisijipelesha kwa mdogo, mpe mgu mda kidogo. Mbora usimpe kisogo, yatakupa mwongozo.
Kwetu Meru majengo, nafanya kazi ya mjengo. Maisha sina malengo, hata nikubali. Najiona mshenzi sina mana, kushi tena haina mana. Matatizi ameni bana, na undugu ameni kana. Najiona nothing, najihisi sani kate tamaa. Wapi mini hibe chapa?
Wapi no, usihibe no.
Basi mwana mini fanye nini? Ningoje mpaka lini? Haya mateso yamezidi, shida shida mpaka lini? Najiona mshenzi sina mana, kushi tena haina mana. Matatizi ameni bana, na undugu ameni kana.
Usilelele.